vuol dire buona ma può. Ukishuka shukana neno, shukana neno semena. Ukishuka shukana baraka, Mungu shukana baraka unibari. Ukishuka shukana neno, shukana neno semena. Ukishuka shukana baraka, Mungu shukana baraka unibari. Ukishuka
Yeah. imekuwa. Akida moja alimwambia Yesu, tazama mjakazi wangu anaumwa, natamani uje nyumbani umponye. Lakini Yesu akamwambia, nenda, nitakuja. Yule mjakazi imani yake ilikuwa kubwa, akasema, Bwana, ustahili kuingia chini ya dari yangu, lakini sema neno moja tu, sema neno moja tu, na mtumishi wangu atapona. It shall be done. Chukuma, say a word. Chukuma, say a word. It shall be done. Wanaoamini Mungu wako hapa. Chukuma.